yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do di yode maison de la presse ila bamako nenno sema e plateforme gadi noddango kenya to aljeto fa lam hakundejo juine ko yaay li sahal mali lewr mars yabbeno ndu le batu jaddo fedde jokiti ton golle kawrangal hono sinyinobe be kullitino dani ko yaari yeso fa sanne le golle juingo lamujo hakundeji di hitaade joni ko kawral aljengal sinyina dum wadaade se kaborde celi nawtareede le sahal e wuddi le ndi fu ndenaagu wartali gotnaabe yogaabe mbi yo wayde laamu waddi dum batu balde didi fuddi beete hande batte dabareji bakalure o batu yo andinde do mon fu haani daraade pati dani ko laji e golle IM wadi gidango wiide hono dadondiri jande cakite hitande di latatako hore mum bi toppe jande anda kan denno jangobe anda do chami fa keba no dartoro do di kabaruji gondi men jogani yo hande bismillah modon do studio tamani sema e plateforme gadi noddango kenya alge fa laamu hakkundejo joine ko yaawi le sahal mali lewr mars jabbeno ndu le batu jaddo bo fedde jokiti ton golle kawrangal denno kambe sinyinobe be sinyinobe be kollitino dani ko yaari yeso fa sanne le golle joingo laamu jakkundeji di le sahal mali ila den warde hande wala fu ko laati fa to alge to dun alge kanyum dewrintino o wiya kanyum du wada hen hunde ko mudun denno noto kede den Omar Waygalo faccitani en
kedaado gubal noddirtengal Azawad mobnodirta Mohamed Mawlud Ould Ramadan o holiti wi wakkar jono kaldale kawrangal an haani yawneede laamu hakkundeji joddine le sahal leedindi hono dum tongira le dewterende kanko ministre kuminido hakkunde Algerie leedele goddo mobnodirta Ramtam Lamambara o holiti wi ko ni faanangal do kawtal fa pamto wakkar jono tobbe cagginde kaldal e kawrangal wakkar jono Algerie ardibe kaldal e kawrangal be koliti wi de golleji kewdi gollama le kaldal e kawrangal ka dum e tawede fu be koliti ni se mabbe fa hande be bi tobere fe wotere tabaka hitande ko kaldale kawrangal sinnina
karwal aljengal e wonde hitande hande dum wadaade se marfet ndaaji nenno sahal e wuddu leedi meden fu nokkuji kewda ana ele wada watta wayde de inare e misalu le nyalaade jabbide de masibaji pewtinama larme mali kany e be kufinaaji bulabula wombe le minisma gotnaabe yogaabe kambi yo wayde laamu kany e wayde jengugo golle kawrangal sabi nde wada de wayde deere kanko Umar Bacili maire commune Moti ana wonna e haalde mawde ke do studio tamani kerdenna ko haali le faccitango Ousmane Niali Bouli
laamu wala le onoku wala fu gondo do daranaade denaagu yimbe sini laamu warta e lawle de nokkuje de milo torraji beydo ko nyaago tomi joni ko wiya le kalda le kawrangal golleji mum podda mide milo golleji mum ana kaani fuddude ci wana dum yonkiji jalti sanne sini laamu warta yimbe keba holare mide milo se dum wada e fu denaagu hebataake yimbe leede nokkuje kinnaaka feeseeda wawtu joni o sini laamu wala fu denaagu watta ka sini laamu wolle de nokkuje daraniibe denaagu be tawete den soldats en famaabe kebandi jaadin ko be
honjotoobe yogaabe ka kolliti le kabaru wayde denaagu le sahal e wuddu leedi meden peloje ana godani gouvernement gube bande kaborde de kanyi e notube aduna fu hannobe du wadde golle buri hala le faabade mali yogaabe hono Serge Daniel kambi ana darda hono helicoptere heddo do fa hayba hono satuji fu nokkuje yogaade leedi ndi o mo wonna e haalde mawde kenya kede dan ko haali le faccitango Ousmane Niali Bouli
ñingoje ana godani gouvernement mali o sengala bawde politika ko meden gollen ko bawden yettude won diwoji minisma gonnodi dow ana jewa nokkuje de fa kayba kaadi jokkinay e cio itaga tumbutu mali won bawde hono Mauritani mali won bawde hono Burkina nenno haana tawe mali wala diwo armee mali gonko le wuddu leedi ndi fa hayba dum milinaaki ana haana tawe dum yo hunde arande ko laamu o haani wadde ko jidmi wiide baale daraniide wallude mali de tidalaaji gondi saha ngal di fu jabu mun le caggal leedi ndi woni e dum tiidi faamude min ko woni hakkilam ko wembi kam nyande fu bonandaaji buri wadade le nokkuje de arande sandaari bonandaaji di a tawan neddo goto na himbe di don tanke buno torra ka joni a tawan ko futi himbe joyon woni kebbe torra joni fayto mangal padento an way hono laamu o jaati daranaaki kabaruuji di
kala ko jiddo faamude hen ka simple de fay e do bemalama Facebook na Twitter do studio tamani hono biro makko tumbutu hebi kenya pickup mudu arano dum woni mobile 4x4 ngal kebal faabato dum e golle kolonel Risa Agsidi Mohamed juppino golleji wi tajodal hebe yimbe jawli mum fu denato ko warata wonko haldi e Mohamed Sala mo radio lafiato tumbutu to kedana ko mumin sendebu faccitanen
makko yo dabare gollirde renore yimbe e jawdi mum kanya nokkulele o mo walla liwnade habotobe dum makko anandarta gollidinde e laamibe e yimbe gombe le sahal leedindi min darti habotobe ujunere e teme jeddo garan faabaade denagu le sahal mali dum ana holli tawide region sahal goto fu e bandarani be denagu teme jeddo le lewru ndu habotobe arandere de ko jogani guppetato anankani renude region ngaji gawo tubutu e kidal farde men wawde hibintinde ko heddi le region ngaji
Batu dabareji bak fuddi betay hande do bamako do nenno o batu balle didi hokka monofu andande do haani darade li dabareji bakdi fa lajugol e golle hetta seda nenno wadde cercleji mali kanyi e ministere hagitere lamu kumani o do batu le ko agence belge de développement fabi docteur timbo modibe hore jobalde de wonko haadi assetou kanté kedan ko mor waygalu faccitane
dans le cadre de la décentralisation
le hagitere lamu hono komi jewti yalla yimbe la gombe le credouji de ana joggi ande ko komi di fu jeewirdebe yo wadde bac les cercle ngaji di rawani tidalaji kewdi kebama li hen dum wadi wakkati jono so min gadi ngal do kawrital fami noddo yimbe le gobbe le credouji di kane les cercle ngaji di fu fami jeyal hono dido tidalaji kani hebini rede dabare le ngal do kawrital ko min dontiri fa yimbe le gobbe le cercle ngaji di fu pama ko woni darne mudum en le wadugol bac ngol fa yottu academy ngaji di no ngordi nyalawma hande no kono tidalaji kebadi rawani di du fati yero majji jiya kasen yalla bakkar watno feewiri kambe keboobe diplome ngay idube keba diplome ngaji di tare ande maddaana jotti dum
compétent et concurrent dans la sous-région
wadde sukabe l'école andir bundel lolide IM andini anyamudu le wadde gidango non dadondiri jande cakte hitande ne mbasirta latorade hore bum bi tobbe jande le janginede yogaaje andaka wana hala fa sukabe andana do chami fa keba no dartoro Abdul Salam Togola kanko secrétaire général bureau IMO wonko haade Adam Haidara kede dan ko mumni sendebu faccitani en
lebbi kewdi joni mido wondi e habanade janginobe le jande hakkundere batte ko be cialloto hollude sukabe jangobe ko be kebbi e dadondiral gila lewru desembre fa hande jangobe be anda ko be kebbi e dadondiral arandere nde wana hala dido berende kanye be puddi dadondiral tatobal de sariya jande lobere jangobe be anan kani andude ko be kebbi e composition ngaji yella be lalino fa gasa le examen ngaji dum faminaaki jango wakan do wadde bayk tawe anda darande mu le dadondiral le jangindirde do woni sabe dido golleji bondi min tini jangobe be kolla sukabe ko be kebbi fabe lalino e matcher ngaji di jogani e muti dalaji yalla dadondiral ngalla ana waddire no fewri min darti dum darne tafu fati dalaji di kebene jogala kanye dabareji fie fa jangobe be keba dun dirde e hebude jababuji lubbi Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
Sengarte e kabaruji region ngaji meden ke ben famutan hono tajobe lawi di don keddi ke le lalmu en ansongoto dum wadi kenya nokkudo hakkunu mudu e indeli men yo kiloji chapantati yimbe di don jombe kabarde sami e do wonnobe le mobile yahanobe luma penteti bandiji di kabarde mu en de mbardi be de du denno kabarde de ka totama gendarmerie ansongo Kuchala ko badato chapande njoyon neddo maire 1 sous-préfet 1 juge 1 kany e soldat se anangondi andande no basiji terdorte kany eno di njogorte sedi ngadi humani be bi imade gal kawretal yo faabaade deere e sereaji nedda ko CVJR e parasu catholique Kuchala pabodi le ogolle Batu deejere wadi kenya le commune keredu bamba faafa bo hono denagu hejabe gelle e gure chapantati e go'o kawri e odo batu horebe didi horebe diina inde andite watanabe e rewbe sukabe ton fu mobe dike imaade mun yo hawrinde hono jaanyeli fu fa kawrale heba dole bangal denagu Senjari hedu kulikoro to hono coggu tew beedoto kulikoro le lewru Ramadana se wayebe be kebali balligo hedi lamato yo dum woni ko horebe wayebe andini beta hande ɓe mbi hono keeriyantaw ko ana hakkude maɓɓe e wonɓe bamo ko kañum e kati ɓe ɓe laamu wallata saatu fuu so yeppo ɓe ɓe ɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji hannde kedde heɗade yewtere men ana yeeso yeji janngo.